beat.
Kurudi maita una fedha. Ukiniona na pambana sana. Sishtuke nyumbani alimbaya. Usinigatishe kama najitafuta na pambana. Kama wewe ulishindwa, usizani nitashindwa. Usinigatishe kama naipanga Mungu Baba. Usinichuki, usinifitini, yani bora unisaidie. Usiniroge, bora uniombe, kipewa shida zangu utakufa. Ukitaka uone utamu wa ngoma, ngia ndani na wewe ucheze. Kisa sina unanita mzembe, napambana ta zaidi ya wewe. Ukiniona fanya kazi ambazo wezi fanya we.
Your life is not fair.
Ukifanikiwa raka jua kuna wengine.
Hali mbaya sio poa.
Pesa lali, nyumba kali, vyote ntavipata. Matatizo, shida shida, zote zitapita.
Napambana hadi walosema spiki mbali, waseme walitania. Sishindani nao nashindana ndani yangu, kesho iwe bora. Usinikatishe tamaa, najitafuta napambana. Kama wewe ulishindwa, usizani nitashindwa. Usinikatishe tamaa.
Sikusumbui, hata sijawahi kukuomba. Namwamini Mungu, wengine siwaamini. Sheki nao wengi wanaromba. Silaha za maadui zangu nazifanya ngazi.
Amitishi aise.
Sichoki silali, nikilala macho wazi.
Napambana aise.
Afya nguvu ndo mtaji wangu. Sijishindanishe na mimi. Urithi sina kwa wazazi wangu, wao wanitegemea mimi. Usinikatishe tamaa, najitafuta napambana.